naitwa Buda Boss. Hey, hey, hey. Nikikumbuka nalia, hadi napatwa na machungu. Siku nashika simu yake na kutaka nisevu msumbufu. Na nishachoka kuona movie za uongo, mtangazaji rufufu. Mara rahisi nachezewa moyo, mshakwa kipofu. Kinachoniuma zaidi, WhatsApp wanatumia na picha, meseji kwa ushahidi, wanavyomwaga na misifa. Kweli mwana ukome, ameniacha maswali na baki na tafakari ya kisasi na sahari pengine. Chapekia kokabuli sikizi mapenzi ya wawili kaulia watoto wafumbili.
Mkononi mwanzo nilizama mwezenu, kanichiti tena mirokea. Shazoea jua likizama mwezenu, ananipigia tonge.
Amenionyesha dharau huyu mtoto ye,
amenionyesha dharau, dharau, dharau. Sipendi dharau, dharau, dharau. Amenionyesha dharau, dharau, dharau. Nami sipendi dharau, dharau, dharau.
My, my, my. My, my, my. Siku moja moja na leo kumbuka kipenzi ni mapenzi kaira. Siku moja moja nawasha na sisi mwenzenu mapenzi kaira.
Nilimkuta kichati na mwana familia, eti amepata mtu anamhudumia. Niliumia sana anavyomsifia.
Choto kumpasa sampa anamshindia.
Mikononi mwanzo nilizama mwenzenu, kanichiti tena mirudia.
Shazoea jua likizama mwezenu, ananipigia tonge.
Amenionyesha dharau mtoto we,
amenionyesha dharau, dharau, dharau. Nami sipendi dharau, dharau, dharau,
dharau.
Amenionyesha dharau,
amenionyesha dharau. Sita ndo nyumbani, ndo nyumbani.